come follow me.
Moana K Benaji.
Yeah.
You never change, unabaki kuwa same, kuwa same. Yeah. Mungu wangu wesiwa kupretend, kupretend. Yeah. How badiliki, how badiliki. When you lay, jana leo na milele, jana kesho na milele. Yeah. How badiliki,
how badiliki,
how badiliki. When you lay, jana leo na milele. You never change, unabaki kuwa same,
kuwa same.
Yeah, yeah. Mungu wangu wesi waku pretend,
pretend.
Yeah. Tangu tukutane mwanao sina regrets,
no regrets.
Kwenye nyakati zote you're my only friend. Usongi na trends, ka wengine my friends. Kama hauna trends,
wana kuhipa.
On my face wana pretend. Vile wana nipenda, nikitoka niende.
Wana nisema.
How badiliki,
how badiliki,
how badiliki. When you lay, jana leo na milele, jana kesho na milele. Yeah. How badiliki,
how badiliki,
how badiliki. When you lay, jana leo na milele. Asante Mungu wangu haubadiliki. I feel your love and it feels so sweet. Ninapolia unishike me. Your shoulder I need, your shoulder I need. Life see you same since you came around. I love that way you may turn around. Adui wakipanga njama zao. Naona waskata na mitego yao. Asante Mungu wangu we haubagui. Wewe ni ulinifuta machozi. Ukanda meza mbele ya watesi. Sasa wanauna umenificha chini ya mwamba.
Mambo yako shwari,
yani sambamba. Nilipo kuona panda mlima kwa kamba. Uchovu ulinizidi nikawa na kwama. Love see you same since you came around. I love the way you may turn around. Turn around, turn around. I love the way you may turn around. Asante Mungu wangu we haubagui. Yeah, yeah. Asante Mungu haubadiliki.
Mwana wa mfalme.